embarambamba. Turasifoma ya Mwenyezi Mungu.
Prophecy Production.
Ukitaka Mungu akupendeze, my love you.
I love you.
Ukitaka Mungu akupendeze, my love you.
I love you.
Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you.
I need you.
Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you.
I need you.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I need you.
I need you.
I need you.
I need you.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
Yesu ndio mkate wa uzima, vile Biblia inatueleza. Kwa hivyo sisi kama binadamu unatakiwa ukiamka asubuhi ama ukitembea mahali popote, jaribu kutembea na kamachi kwa thermos ama chai. Ukikutana na yeye una sifa. Hey. My chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate siku zote,
my chocolate
maisha yangu,
my chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate.
Stop meandering around. Usitembea bila backup bwana. Wacha kutembea kwa barabara. Tembea kwa njia, kwa sababu Yesu ndio njia ya uzima. Wow, wow.
My chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate siku zote,
my chocolate maisha yangu,
my chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate siku zote,
my chocolate
maisha yangu,
my chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,
my chocolate. Mwenyezi Mungu siku hizi imeenda kwa hatua ya juu zaidi. Yaani kumfanyia Mungu kampeni. Sijui wewe uko wapi. Kwa sababu sisi tuko na Mungu. Na Mungu ako ndani yetu. Sema I love you.
I love you.
Ukitaka Mungu akupende, sema I love you.
I love you.
Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you.
I need you.
Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you.
I need you.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I need you.
I need you.
I need you.
I need you.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
Ukitaka Mungu akupende, sema I love you. Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you. Ukitaka Mungu akuinue, sema I need you. I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I love you, Jesus.
I need you.
I need you.
I need you.
I need you.
My chocolate Yesu,
my chocolate Yesu,